Orobodo biko mụrụ anya maka ndị ọjọbọ. Ebe asị m unu biko meghekwa anya o maka ndị ọjọbọ. Ọ bụ eziokwu, gịnị wụ ndị ọjọbọ? Nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, ndị ọjọbọ juru ebe niile. A chọrọ m ka onye ọbụla mụrụ anya. Open your eyes widely. Ọwụ oyibo ka m sịrị, open your eyes widely, maka ndị ọjọbọ juru ebe niile. Ha nọ n'ụlọ ụka, ha nọ na village meeting, ha nọ na family meeting, ha nọ n'ebe a na-agba akwụkwọ. Ihu ha, ha na-eko. Some of them, ha ga zuru efe, ọganara mmadụ efe, koro ha bịa n'ọganihu oche. Gịcha na ndị bịara gị wedding. Before you need, ha sịrị ndị committee of friends tụtụ ego. Before you need, ha bụrụ ego gị, laa gị ibe ka ewu. Gị hụ onye gbara akwụkwọ, ya agbanye aka n'isi. Ha sị na ndị bịara atụtụ ego atụtụ, alụ onye gbara akwụkwọ. Chineke akpọ onye nwe ọkụ. A chọrọ m ka ime ha anya gị. Ndị ọjọbọ juru egwu igwe. Akụ ifuru egwu a, you need to listen to this music, because m kwuo ya n'ọnụ, ọ ga-adị kọwa ihe asị m kwuo ka m kwuo. Mana aga m achọ ka ije anya gị, were ntị gị, were ọnụ gị, were ire gị, were anya gị, were kwe m particles gị, were wee gee dị egwu ka ị mara ndị ị ga-eze. Lekwa ha na family go. Gị hụ na ha lee ha, ha akpọla coatu. Gị nwa corporated, they are not corporate. Ndị awa agwọ ndụ, gị gbabata ha na ndụ gị, ha rie gị bọnkịrị, gbalaga machi try aha ka ịhụ ha dem dem. Onye ọgwara na-agba dere ndị ọjọbọ. Kwe nwere season anyị nọ n'ime ma Christmas period, ebe niile, New Year, all the time. Mụrụ anya ka azụ. Anyị na-asị ka unu mee gịnị, ka unu zere
ndị ọjọbọ.
Ha nọkwa n'ekiti anyị.
Onye nọ n'ekiti ọwụ m. Awụmụ onye ọjọbọ.
Akwụkwọ ike nọ n'ekiti, ọ dịkwa ka ekwuo m dị okwu ya.
Ya adanye n'ekiti. Ha nọ n'ekiti anyị.
Ha nọ n'ekiti anyị.
Ha nọ n'ekiti anyị.
Ọ bụ ndị ọjọbọ.
Ha bụ ndị. Lekwe ha, ndị ọjọbọ zere na ha. Thank you.
Ndị ọjọbọ, ime be mmemme na fa dakwa n'ihu.
Ndị ọjọbọ,
ime be mmemme.
baba Chukwu.
Makandi ojobo.
Mina ayo Chukwu olisa do do do.
Makandi ojobo.
Olise kwe na kandi ojobo bialo mmembe.
Makandi ojobo.
Makana fatu oda unu afare posolio.
Makandi ojobo.
Mina ema mmembe obigo ya baba Chukwu.
Makandi ojobo.
Iyo ma Chukwu olisa konya lagata.
Makandi ojobo.
Yanti. Kankolo njeja basi ya lalu.
Makandi ojobo.
Ndi ojobo nyaka mole kwa.
Makandi ojobo.
Ndi ojobo geje na ke dry cleaner.
Makandi ojobo.
Oro na ke dry cleaner. Oha ya tazi ya kwa.
Makandi ojobo.
Oha ya tazi ya kwa. Ochoba nushu.
Makandi ojobo.
Oje na nge shumeka. Wechoba shu.
Makandi ojobo.
Onweta shu. Ochoba befu mu.
Makandi ojobo.
Oluzie na buti gobido baba befu.
Makandi ojobo.
Oga ba more than 10 befu mu na lo.
Makandi ojobo.
Onye nele befu mu. Eche na boba fia o.
Makandi ojobo.
Obele oge. Osika ya wetego.
Makandi ojobo.
Iyanye na ATM. Go wetego.
Makandi ojobo.
Mamaro na bona kona na o
makandi ojobo
na bupe fumu o babia lebo
makandi ojobo
osisi eba fu obia wala nge mmemme
makandi ojobo
olute na mmemme njinjigeji o
makandi ojobo
makani ine ya nyala luna obu sansam
makandi ojobo
akwoga o yako inalu o
makandi ojobo
ine ya nyono Ibuko bunuku
makandi ojobo
Ibo ina luna batio
makandi ojobo
Ibo ziye committee of friends Yakenen
makandi ojobo
Welunu woka tinye na VIP o
makandi ojobo
Ebulo ojobo we tinye na VIP o
makandi ojobo
Weje ziye na bumadu bialo meme o
makandi ojobo
Ebutu kwa wane
Olacha
Ebute nusosu
Olacha
Yedu makaje lafu raisi
Olacha
Ebute siesemo
Olacha
Ekebe pia
Olacha
Ekebe redi wine
Olacha
Ifamune butele bute o
Olacha
Ekebe babiki o
Olacha
Amune mwelo take away
Olacha
Ojoba da sindo
Cha cha
Yamelo baba bala bigo yaba chubu
Makandi ojobo
Kwanne bigo yaba chubu
Makandi ojobo
Apuro Sansona Fabia Lulieni
Makandi ojobo
Faga no leba fuwezu ogoli
Makandi ojobo
Yenti kamuwe kolo la kuko
Makandi ojobo
Mwane mwoke ukiwe molanya
Makandi ojobo
Ega fu ojobo nona VIP o
Makandi ojobo
Oje mwule ufu oga o Osa isi o
Makandi ojobo
Ijikashi eba fuki yekenem
Makandi ojobo
Yekenemu 20,000 kamelo ge transfer
Makandi ojobo
Makana nezi oku na mejiro kashi o
Makandi ojobo
Onya na agwa ge bido wene anya o
Makandi ojobo
Inezie anya na ruma na obu sati o
Makandi ojobo
Ine anya no so ni faneme o
Makandi ojobo
Iwelu kasi o Wenye ojobo na ka o
Makandi ojobo
Ojobo ge wele go Poba na obo
Makandi ojobo
Ichezie na obu koje tu onya fego
Makandi ojobo
Omelu emergency call o Na adigo kwe o
Makandi ojobo
Mbafu Wanne ima no ligo yeli
Makandi ojobo
Obodo nine obito mwanya o
Makandi ojobo
Ni ojobo fabu nelile liyo
Makandi ojobo
The more you look o the less you see
Makandi ojobo
Akuka kamune akolu no
makani ojobo
ani donu o oti ewu o
makani ojobo
ewu ti nyalo mo dada mu di aga
makani ojobo
genti nenu wa kawo e kawo ade
makani ojobo
onwo gwera no da style faji alu alu
makani ojobo
mirona mama mino mananya
makani ojobo
aburu Nadina wunye bido wewa wewu
Makandi ojobo
Enwelu nde na puta we tutu wewu
Makandi ojobo
Nafuka na po committee of friends
Makandi ojobo
Managenti kamu kolone
Makandi ojobo
Onyobo kejelu webula pa puta
Makandi ojobo
Solu committee of friends tutu wewu
Makandi ojobo
Na ruhiti anahabuya
Makandi ojobo
Ichenezi okudo soba lolu
Makandi ojobo
Imariva na lobule goewa
Makandi ojobo
Abolo kisi mesia meme jidugwa
Makandi ojobo
Olobele nile obido homunanya
Makandi ojobo
Makano yelile line ligieli
Makandi ojobo
Genti Na fati na business
oh
Agama kolu na kuko kava si alolu
Makandi ojobo
Ufondu polo fanda safia
Makandi ojobo
Ebu ufondu polo fande konja
Makandi ojobo
Ew, manamu polo fande ojobo
Makandi ojobo
Ndame gife afaga poro sorry
Makandi ojobo
Gesienti Ifu kafasi aluo luko
Makandi ojobo
Kafasi aluo luo Yaka munebuo
Makandi ojobo
Ndiana pandi ojobo Femwe roshe di mancha
Makandi ojobo
Femwe roshe di femwe romba fia
Makandi ojobo
Femwe rono fu property na fia
Makandi ojobo
Manafana na fia no huwa pafakulu sego
Makandi ojobo
Ebe kafasi wete go kanda juo
Makandi ojobo
Janti kam kolo give an eme uwa
Makandi ojobo
Ojobo gabia we mantu on a gate
Makandi ojobo
Ewu Aburu ni batra ni mafia o
Makandi ojobo
Oka sigi sa ke ibi na cho
Makandi ojobo
Kichoro firiji o Kichoro television
Makandi ojobo
Kichoro bedi, kichoro rice eno
Makandi ojobo
Mbafya nine nono uwa ojobo gajulia
Makandi ojobo
Mwelobi na haju kenki na aswafu
Makandi ojobo
Ewe nki mepele onu wekuo nina cho
Makandi ojobo
Ojobo kekolugi wejeve na shoku o
Makandi ojobo
Okwa na shoku mmadu o Kya kopo geje o
Makandi ojobo
Onu ziye na shoku onyaf Ojobo
Makandi ojobo
Ojobo achupu onyafu bologa
Makandi ojobo
Corona shop, a commande boga,
Makandi ojobo.
Ya woke, if you never fue mekana,
Makandi ojobo.
Imagine na warehouse, where you put off ya,
Makandi ojobo.
If you buy magic, your carbolo, my boy,
Makandi ojobo.
Yenti kamu we kologa
Makandi ojobo
Ange ojobo si alolo kamu leku
Makandi ojobo
Abuna bu DVD kibia ligo
Makandi ojobo
Onyobo ngebu yegi DVD nabo
Makandi ojobo
Ofubu imitation ofubu original
Makandi ojobo
Onge weli imitation uwe sabagisi
Makandi ojobo
Oga efolonka no galaronu
Makandi ojobo
Biko welu mkoso no di kwa chipu
Makandi ojobo
Mkosigi no di chipu mwane
Makandi ojobo
Nenyo kwa no punya buko tentiki
Makandi ojobo
Mana nkoka kwa gino galaronu
Makandi ojobo
Mwale mboke no imitation
Makandi ojobo
Tupu imalu kwa ifana alu
Makandi ojobo
Igoli imitation Go yangalonu
Makandi ojobo
Ibuli imite Webulu yanaba habegi
Makandi ojobo Wanne
mwoke, nda akuli silo diyo.
Wakandi ojobo.
Magano yonye lile, lile ligye.
Wakandi ojobo.
Alobo no niko, bigo madanya.
Wakandi ojobo.
Ewe lofu akuko melo mbegaraga.
Wakandi ojobo.
Genze muti nondu, kanti atoko ebe ya.
Wakandi ojobo.
Owe lofu bosya ine meyre.
Wakandi ojobo.
Opa ni munu kaka mune kuo
Makandi ojobo
Eso weke nye molu ni munu ka
Makandi ojobo
Anyi bunde neke mmanya
Makandi ojobo
Oyi mo meloge ojobo we to see it down
Makandi ojobo
Ose mi vanyi chuku Igo punte mmanya
Makandi ojobo
Kute trika tons of wine o mwa osisa
Makandi ojobo
Yeti nye lubi shopu Si wari na butu
Makandi ojobo
Nsi yo boy Ese gini
Makandi ojobo
Osi sona bishopu Si wari na now
Makandi ojobo
Eburu trinke tons of pure heaven wine
Makandi ojobo
Wepunyo ojobo Onye bishopu kanaba
Makandi ojobo
Ojobo webulu mmanya webota
Makandi ojobo
Mwele be ojobo Arola roba
Makandi ojobo
Manaru nunuka Taru panilo
Makandi ojobo
Ndi ojobo La fachile venine
Makandi ojobo
Kamu bule buweke Ndi ojamu
Ndekuo
Ndi oma Nene melo mifeo
Ndekuo
Yesu gona papa Nonu meke nei Nindilo na meke nei
Onye kuo
Kene lumo wa wampiye Noka tele ama
Onye kuo
Obele mwa chie Kwasi la kwasi enuo
Onye kuo
Yenu maka kie Chino
Onye kuo
Chuka o chuka ndi Bobilio
Onye kuo
Ne wife son Onu meke nei
Onye kuo
Mbaka babure Nado need your soul.
Onye,
edu makaku ami andi bodomwe.
Onye,
those young work for me and I'm one.
Onye,
kena lumo mwe go meka na me.
Onye,
new era wagadi neba na la chaka o.
Onye,
obo no kena lumo no transatu.
Onye,
mamu. When I will make an amen,
Onye,
another moment here in a
Onye,
sin at your nigger, Billy Moore,
Onye,
where's who done the other day? Do that way,
Onye,
tell him one day, ever be G,
Onye,
Bishop, what you let us have a gun in your son,
Onye,
get another baby.
Onye,
I risk on one mama if any more go.
Onye,
get a little more go. Bago nyota.
Onye,
chimo bini so chimo bume kene.
Onye,
give every part yo. Deliga fili mu.
Onye,
get a little bit chimo longa na me kene.
Onye,
ke mo ko e deliga fili. I don't want to walk no na make a negi tochi
Onye
kuo Nde baya sani me o na make a nunua
Onye kuo
Ni obono ni nebigo padona nyo
Makandi ojobo
Ni ojobo Nde lile